I love you, girl.
I love you, boy.
I love you, girl.
Love you, boy.
I love you, girl. I love you, girl. Mama watoto Taki ni kukosewe Kama na wana nipenda basi mwache mumeo
Nitafanya na vyotaka boy Hata mime na kupenda right Mume wangu nitamwacha Nitafanya vitu kumbaka tani patalaka
Usijali kusumi Weni wangu mini wako wala sijali baby Usio fuku husu wife Nikilodi nyumbani lona patalaka tatu
Wana nidanganya me wangu kamwacha lafu kanitosa Tani umiza baby boy Tani tesa mwenzio
Sitoku umiza baby girl Sitoku tesa mwenzio
Tani umiza baby boy Tani tesa mwenzio
Mena kupenda we dada Katika nimesha owa Mke wangu na mpenda ila ukini kubali mina mpata laga Mke wangu nampenda ila ukinikubali mina mpata laka